me the weed, I'm about to say some real shit, nigga.
Jam on the beats.
Got him high.
Ukundani nani chitohori narendele Bengine hata bibi yangu na babu Bado wanajua Raisi Nyerere Uko kwa chuma chawa wapo Tero kikungata na kuwacha na vipere Na sio machawa wa mjini Hadi mtoto wa kike wanamuonea gere Men sikumbuki kama mungu shamomba utajiri Ila kanipa kwa sababu na stahiri Sara kwangu ni jambola siri So si shangaya kini tangazo bahiri Nimetobo wa mele mkubwa na tare Kipara na saki wa tandare Hizi sio zama za tare Muziki uko huru kama kambia kambare Piga muziki tumebaki wawiri Haikuwa riziki wanangu chide na jiri My sister Angela wamemshika kiri Wambie konde gang ni jeshi la mtumbi My champion, I'm your winner now Champion, champion, yeah, yeah. I say I'm the winner now. I'm the champion.
Eh, tumeshinda watu wanaoamini kwenye mpango wa Mungu kula mkono wa mtu. Tumeshinda watu wanaoamini siku kundo siku ya kuchinja kuku. Hoya we. Tumeshinda watu wanaotembea na umeme lakini bado nyumbani walikosa luku. Eh. Tukashina watu ambao wanaamini kwamba bahati bahati zote alipangiwa bukuku Hapo mwanzoni waliamini hatutopata mafanikio Walotufagilia wakauza mafagio Mtani kwetu sio Mtu aletoboa sana alitoboa sikio Chuma kimoja nalala dada na kaka Watu hawatupi msosi hata ukichacha Baba jambazi mtoto anajuza mtani Mama mchawi nyumbani atabaki
I'm your winner now Champion, champion, yeah, yeah. I say I'm the winner now. I'm the champion.
Mini Chicago. Beijing
Music.